exclusive from ZambianMelodies.com.
See iwe sina sanke bino ndigube saine ndire akugambirana akuri ndikusiye iwe sina sanke bino ndigube saine koma sakuti waboma ndino dali timo wanga wavomera wavomera oh my city.
Moyo wanga wakutira baby.